studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere sappo e jeddi lewru octobre hitande 2016 jenna yamde sokidu studio tamani miden tawa e les maisons de la presse bamoko jottinono do kabaruji du yumar way galo sekira bon compétite widino kaldale kawrangal han tabirede le leedi meden di wakkati jono laamobe nomi dum wonon kanbe hejjede laamu hakkunde jo le region gawo tumbutu kanya e kidal le majjudu hejja mabbe wobbe garan tawede le region tawdini kanya e menaka watu jono mo odo anya bamma dum wonon di yimbele gombele gubenudi tirtode azawat de be pecci ki kasen won holli timbe wiide wakkande yubbo inde o sube tende kanya ko humude martinaka kumpa ko wiafa ekol utte to kidal to ko dum heba ilatade sabide kenya dum woni hejabe laamu obe tawaka to kidal to non be kolli triwide fa hande be kolli triwide anda ka fu yalla wattu homa ekol hani utte to kidal to beno gombe commune go obadi do bakanya tato bodo bomoko do wattu jono be kolli metti mabbe tiagal ko tunele de tipete wakkati fuli ati di ko wattu jono be bir laamu on handi yawandi do golleji dartna dum dabare ko yaawi sekirab di wonon sembe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedade laamo wattu jono be bami anniya dum won aljumar jabbi non de be kolliti wiide hanbe hejjede laamu hakkunde le saha leedi meden di wakkati jono be do yimbel be kejjama dum won le laamu tumbutu gawo kanye e kidal tiagal mududo be kolliti wiide hejjama mabbe an bakani tawe dum won le rezo tawde ni kanye e menaka wattu jono dum won kaldale kawrangal han tebire le leedi meden di won gombe gube sema de kolliti wiide beltikile o do golle sanne dum wada sababu no kaldale kawrangal han yawirde le nokko kede kanko no docteur almu ag mohammed yo jado kabaru walde semande ko halido hen do focci tango mumini sendebu
cette décision était attendue
kabaru o ana domtano gila ko boyi wana gobe sininube talkur kawrangal ta kafe kedde adunaru ndu ana domino dum deno ko lamu o waddi joni ana hani yettede e dum hollita anya lobbo lamu o huntande dum hore e dum hollita dum mido yidi golleji talkur ndu yawine e le kawrite de fedde jogiti tagud waddi no fu e le ko jabbi do dum fawino deno so lamu hakkune jojjo inama be daranto kala ko be
bawani
le majjun yoga dum won wombe le gube non tirtode azawat debe kolliti wiide kambe be tawda ka dum ko almu ag mohammed haldi wakkati joni o ko dum won yimbe le gombe le walde emenela cpa cmfprd kany mpca sa asawer jabbi non debe gonno yaso yimbe le jadaabe khabaruji bebe kolliti wiide sa jeewi laamo be bammi dido anniyaaji wattunobe anni wadde botu mabbe jaddun altunere nyaloma handen o faabe jewto honno laamu hakkunde do han nirede le sa haldi medin be kolliti wiide dugube non tirtode azawat de wakkande bem bamano do anniyaji wala fu ko landibe do hen kede kanko no dottet mohammed usman ag mohammed do kanko ni jado kabaruji do no walde holitinde wiide yalti e sema wattu jono ko mo haali do hen do focci tango mohammed samaseku
ce décret n'engage pas la majorité
pamon wiide fa hundo jilondiray yimbe le hewbe der fedde sema e ndudo talkuru ta iron wiide dun batte ndu talkuru fedde sema dawranta ddr dawranta dakagul dawranta dun lugugo an hani be yawta kabar mudum dun dawre dun do tutundal hakillaji e pabundiral minen yimbe le fedde sema banta fe golleji di himbe lel lam hokkunde min annana fay hunde dawri kejabe region mulati fuf ma gubal ngalati fuf euro kidal ma nugu goddo wa fe halde do inde amen himbe le gube didi gombe der sema etu kidal ton ngoni neldube ministre o yubbe inde de don wi farti modo wonande lidindi sabi abada min jabata golle talkundu dawre do hono dido sifaji wakkat jun o mi anda fe noddo sema fuf jabando ndudo talki usariya denno min jabanta dum fi min jabanta fe talkundu min jabanta dum neddo kaldudu inde amen taw fay hunde andana golle de
en tant que porte parole là et qui ne gère rien sur le terrain.
Wattu jono dum won kanje gube non tirtode plateforme de be kolliti wiide ko be jelino gube de fuddake nokku goto on do wattu dum won lam hakkunde jo hani juddinede le saha leedi meden ka dum e tawede fu be biye be jeli wattu jono no kaldele kawrangal hani yaawirde kede kanko no dirtede fahad agal mahmoudo kanko ni secrétaire général walde gatchande ko ma halido hen do faccitango mumini sendebu
tout d'abord je me félicite
ta fami jota ania jo ingol lam hakkunde rejo mo bama le batu jujure ministre e yo dun dabare sakitere e golleji talkur kawrangal kami mettama ko be fuddiri ko hanino sakitirede dun jati sabe biniti alaji difu no dun lati fu miden kani yarde yeso le golleji talkur kawrangal on taykitiki fei kedde adunaru ndu fuddino heppude ko golleji talkur ndu taadi gollede mido mila golleji di taadi mido mila du eden kani wattande hakkile kala kinnibe golleji talkur ndu
tous les acteurs le processus
kambe sukabe jokolbe gawbe mucciteden widde lewru juye jabbi non dubbe ngadina to majireji mabbe dum wadi sababu so won heddibe le hen won barmube le hen ka nyaloma hande no be kollitiwide kambe be jabbini laamu hakkunde jono hani juddinred le saha leedi meden di fa hande bibi e ben jeli hono hunde fu ko hani yawnude wakkati jono kaldal e kawrangal ciagumu ciagal mudon dubbe kollitiwide hono anniaji fu bamaadi tikandi wartirde jam e deder le nokko kambe be tawdet le hen kede kanko no dirtel Abdul Karim Samba kanko on jado kabaruji sukab jokol be gombe to gawoto ko ma halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
en tant que jeune du Mali des régions du nord notre
yela minan sukabe leedi Mali buru fuf be region sal leedi ndi jam e dejere ngartande leedi men di den no sunita ma ju ingol lam hakno jaba weltinde leedi ndi e tidalla o an hani bibbe leedi Mali ndi fuf jabana dum jamare de hultaga no haniri kabaru ju ingol lam hakno jo e badan region gaw hulta wiide jabana al fe ju ingol lam hakno jo dum halam e wattunde yimbe le be kumputaga no haniri lam mu jakundoji di ju inte faccintinaka dum sabbini ima daraji yimbelebe den go hello e le hopital di lati sababu jamarande wadi murtere dum wadi dum sukabe gawbe dum jeddi kabar mudum min dawri dum sallatan min beedene faamu min mila wi wakar jun o kabar faaba fedo lam o tan wudi den no kambar mudum min cilminan no haniri yimbele lam hakuna jobe
jana yamde hebi silimaaji jeegon do radio adar koy magawo sakiraabo do bayne tri mi jojo modo e hollaame bemal ande gal min noddirta phase Facebook e compte Twitter studio tamani honno holitina wiide fa jande de banta as alan jabbinodo to kidaltobe kolitiido wattu jono jande de heba e bantude ton anda ka fu wattu homo de do jande haani bantede ton kanko don lamir academy kidal gondo wattu jono to gawoto holitiwide hejaabe laamo kanbe yaade ton bebe keba yaade wattu jono ka dum e tayedo fo hala yalla mande dum woni ekolo haani bantede ton fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku ko mobini en do hen
faiso governor o e kanye gube kaptoje azawat be kuliti non wiide jande fuddan kidal ton nyande altinere de nde sotinama faawatu goddo yambere hannonde wadde nyande alande hebaadi wadede goddum fufudun halaka bangal mudun den no gollobe ko maniwe kabaru jande e kanye governor incarnobe wadde nyande aljumare de ngarali fa hande to kidal ton horejo academy holiti wiide ti allahji pawide kabar transport halibe wadde kidal ton e lebi mako fa hande e le fudoro yontere de be kani wardi der ngalure de gote horebe fedde sima holiti wiide ngalure de nawdi landinade bangal fudugol jande e le fudoro yontere de ka o faccitinal kabar mudun tawene gote yimbe le ko maniwe kabaru jande to kidal ton holiti wiide dido halaji fufu yo kabar politique non holiti wiide dun horare fufu wala e fudugol jande der kidal ton fa hande e lewi mako so wana horejo kapo o fay gote horebe ko maniwe kabaru jande ngaray to kidal to hande
dum e tawede fu bete hande won martin be mi kumpo ko holiti wiide jande den hani fudure to kidal to sakirabo kompititi wiide commune gooba didoba tatoba do bomako do wattu joni o dati gondi ton di anni keppina pep tuundi sabide kambe yimbel bontobe tunele de le galleji di kambe yuppoide nokku no de ter medina kura sukabe jokolbe gombe tombe wakkati joni be cekkiki wiide tuulele de fati juppe ton dum wadi sababu su yimbel gombe le di commune ngaji tati be kolli metti mabbe wakkati joni be bilamo hani fiide dabare jeyal hon dido tidalaji kan hebni red jogala ko yaawi kede ko beedo yimbel kali do hen do facci tango Ousmane Nyali Bouli
depuis le jour même j'ai vu
ille nyana njimi tunda na fa ahde feengaaji di mi haali mi holli wiide dum haana leedi yanke lobbo haana wadde dum yoppude tunde hedde den nokkuje milliard ngam fodi ngattete fa gudoro ngaji di moddine de himbe na ngada di golleji bondi hakkilandu wana golle lobbo min jaati mi anda ko biyammi mi mila hakkilan laamo haa ndarto nokkudo tundeji di kaani faddeede o golle yo golle mo jo hakkil haana wadde edon tanyi sanne laamo haani jukkude ngarbe dum yo dum golle tanyido ngaddo do haana yoppirede ni min kam mi metta e mudun sanne
je condamne fortement vraiment
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirab nyelo ne le rezo ngaji den puddirantu kuli koroto holita meedi wattu jono sukabe jokolbe gombe tombe be gondi hokkede hakkilaji lobbinobe kaani wattirde koyde mabbe le wotteji mer ngabe kaandi wadde nogay lewru novembre no le leedi meden di le majjube do sukabe jokol wiabe be kaani wallude don yuppo inde do roobe kanye sukabe goni le leedi meden di tagal mudu bi do golleji ngaran jukkitede le cercle ngaji gondi le region kuli koro o le majjube bi be kaani wadde hen ko yaata ballidi lannibe o do golle walde sukabe jokolbe de tonde se wurute ngardam faado kuccala do kanko ministre commune do kabaru usine ngaji leedi meden di wattu jono holita wedo o didi do won usine bi e keso to ko kuccala to non be kollitir wiide wattu jono ko anni wattu le hen ko an yafa emilioji temedidi e chapande joyi cfa dido golle jana kali jokki terton le bijjetti se ndute garanti minirem faado banama do kanko nuddirteda Mamoudou Keita burdo anditrede sey ba hodita wer kanko lati kasen don hore sukabe jokol wonbe to banama tobe le bureau makko yimbele noga jaddam kani tawedle hen le be do yimbele durobe le sappan kan tawedle hen o holiti wi do wattu jono kanko jawanno watta fu yalla jam e dedran wartale mali fu e mangal mudul se kiram min joto on kala do bawdon tawedle le di fu holiti ndi wi tam fati je hedo e sedo honno andirdon no yowtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.